Zamstreammusic.org.
Baby, basali ni wavoni kono wena nakulata. Nakutamanga wa Facebook, ijuma piki fama WhatsApp. Twele fani kuvona, zeni watafela baby ni kuvulelele. Kiwena ye ni lata, zeni vata unicheze. Bebe, bebe, kiwena ye ni tokwa. Nife namba, kuwena ni kaluma. Kuwena ye ni lata, mwai unicheze. Abe weo munde kukusia nikoni. Kule nuli baby wani lata. Seni vatafela kikuziva.
Yali shibi kwa mdara.
Kozi nana kulata.
So boy blame ya.
Oh yeah, yeah, yeah.
Kileo dima ride or die, me I'm ready. To be close to me mongani tomu na jeli. You do shine mane kufita na leli. Mwali latoni vatafela luweba wabeli. Uyo munde woma one wa pepilai. Nina naipo nanga kunele ni ketilai. Let me tell my jizi kuliseni getilai. Sakwa pilu sigelo seni sepile. I traumatized when I see you with another guy. Kukubona ni usili for I rather die. I'ma treat you PC free baby girl who never cry. No kupele kama vacation inga ku Dubai.
The coolest. Bebe bebe kiwene ni tokwa. Nife namba, kuwena ni kaluma. Kuwena ye ni lata, mwai unicheze. Ape weo munde kukusia nikoni. Kule nuli baby wani lata.
Kule wani lata, I just wanna know.
Seni vatafela kikuziva.
Ni vata kuziva.
Kozi nana kulata.
Zamstreammusic.org.